leydi Burkina Faso demoɓe toon ɓe kañum en ka ana wondi wulitade kubri le wuddu région o. Ɓe koliti wiide toɓo ƴaɓɓitigo ngo bonni guese mabɓe mammbari kan e ñebbe anni koɓe ceedi dow hen.
sono haalere gonga saabe kammu on bambara amen awani arandiren ni fuu boni ɗum natni amen mursere mawne, saabi kammu on wakti goɗɗo jokkini noon duu saabi so guese amen ko heewi boni. Ñamirini mi heeɗi hikkande wawa ɓettade ñamugol lebbi ɗiɗi fewi watte joni kammu on heddi tuɓde ɗo watti fuu. Ñebbe ɗe ndu fuɗɗi hen fiinde so kammu tuɓe mum tan bonnan piinɗi kañum wawa limde kasina.
Le leydi Niger laamiɓe gomɓe le commune rural Dengazi Banda kañum en goni Martin ɓe jamande kumpa do hippangol wayɓe guese taykaɓe le gelle fa heewi. Non ɗum wordi le laamu walan le kerol Mali. Souley Soumana maire commune rural Dengazi.
La campagne agricole cette année
ɗum hikkaji o mbiɗa yetta Allah sono Allah jaaɓi mi heɓan guure ko wurda amen gaɗo e tawede fo muutiri amen ni moƴƴe sanne, saabi ɗum bonalam satti e muɗum sanne. Le nokkuji goɗɗe poɗɗi ndu boni gueseje toon caggal muɗum guilɗi e nannan muɗum ndu haaɗi ñebbe amen ɗe ummade e fiinde. Guese amen ñebbe ko heewi fuu boni to guilɗi hikka ɗum wawa fennarede. Soni walano saabi ɗittorraji mbiɗa wawi haalana jaaji temedere yimɓe fo caɓanɗe jeɗɗi fo heɓan ko ñamta noon le nokku amen hikka noon. Torraji ko heewi matama le ndema amen hikka nokkuji amen ɗo mbeɗa du o heɓde nungu lobbo ma
wuuri.
Gotel muɗum woni ko tayka le nokkule yogaji le leydi amen ndi toon du ko heewi e ndemoɓe fuu waɗi kettal mu'en no yaawiri. Noon ɗum wordi Bankasto le wuddu leydi ndi Abdoulaye Togo ndemowo.
Mi fuɗɗi hen gueltere gabbe geddi aran ga gelle heewɗe lamorre amen kan e ñamirji mumen boni.
Fa hande leydi amen ndi kita le ɓaleri leydi ndi Zoumana Tunkara jokko hoorejo suudu kumaniɗo demal le nokku o kañum ka haltani jamarde Ila Dion wiide koɓe tewtata bangal demal le laamu kita o ka heɓataki.
Menge masiba mawɗo heedi amen saabi poɗɗi boni gueseji amen ɗe fuu mi joɗɗinaki jaadi heɓde fe hita ko hikka laamu kita ɗo.
Haya tawede ɗum fuu le laamu motti le wuddu leydi fa han yimɓe le kumaniɓe demal kañum ka holiti wiide demal mu'en hitande hikka ngal ka gasi. Keɗoɗen koɓe mbi
caggal toɓo kammu o kan e laafi deƴana fuu le laamu motti ɗoke mbeɗa yetta Allah saabi nungu amen o wodi seeɗan. Mais lemi hikka ko yaata hectare ujunaji joyi e temedde tati ɗum ana wawi hewtinde amen ñamiri ko yaata tonne million goto e ujunaji nooga e nayyi. Soko lema o fof wodi jogaɓe heɓan ko yaata tonne ŋaji temedde joyi.
Andinde tan wiide demoɓe gomɓe le ɗeɗo leyɗe tati kañum en ka ana jikkini heɓude le e demal mu'en hitande hikka ngal. Tawede tiɗɗalaji pawi ɗi e ŋabbugol coggu kulle ɗe yimɓe hasindini nde laamu Niger Burkina Faso hononen leydi amen ndi. Ɗo yo magazine mo nantinoɓe kabaruji gomɓe le fondation Hirondelle le leyfol sahel ngel studio Yafa studio Kalangu ɓeydade studio Tamani yettini on.